studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim jorato boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyal sakrabe hedibe debrinto se dawol letti Allah mali gudlok junotam nati bomako do alkamsare hande guldo dawol no hal latade sababu imindo jukoje dem ben e yela halnana en ono sakadi basiji hakunde sinuji mali e Burkina ben dum woni fanda projet fuddo ka habeta ko wonande imrap debude no nyamduji met do nyamduji yete ko kurgol ton wona fe hunde yafunde le ngalure de Rafi Kilian kanye ngandube golle mudun woni sababu mudun nelado amen to kawtal agna memi hala mud dingun sembe kabaruji amen hande kikiri alkamsari noga en nay fevrier 2022 bismillah sakrabe dirunto se dawo nati bomako do alkamsari hande noga en nay fevrier 2022 gudlok juno tam ben wari yidude lamkobe transition be do kabaru sarti landiral wuteje guldo dawul waddi e le alahali jukkoje sidawo imo do mali gilla ben nyande jena janvier 2022 Moussa Mali Sokko wonko be en kayda fostango umma ben alsisi
kanko gado joda hala hakune fede sidawo e leedi mali ndi ka yuttike le ngalure bomako ne wakati yamde sapo e go gudlok jonathan ga holiti wide dawul makongol warde do le dati fabaade joda hala gondo hakune leedi mali kan fedde sedewo e la tidala mo leedi mali ni wondi fewde mudun on hebene jogolal se tawul amen warde do wana ko juhi sabe mi kolliti dum ilale fudorde wiire mine hore du darne amen anay odo golle dun sabe so mi gardo hande hono no andir don ni won jide ngadaade ko ardi dawul amen gol hande hakune fedde sedewo union africaine kan fedde nations unies golidibe e honorable mu en de leedi mali ni gella kulleji di ana heba yaade yeso gudlok jonathan holiti wida na fawi jike mudun wida kanankobe leedi malini wara haltude calendrier mu wuteji wawi landinele mudum jabanado kanko gado joda hala hakune leedi malika e fedde sedewo ka holiti wide sedewo ana yidi wadde joda so hala hakune mudum e leedi malindi yalla ciddala o ana hebene jogolal
zalon rencontrer les autres
min gara min jida kanankobe leedi famin joddo min kalda sada bangal kulji kebaade wadede minen ka ko min jidi ni woni jogolal hebene ciddala mi wawa halde mudum warta finure jidal amengal ngamede andi tan dum sabi so min gari do hande golle o wara jokkude fami ji atimode lam hakundere kono no birmi onni minen hore du mede e golle goldo dawol kanko gado joda hala hakune leedi mali kan e fedde cdao nyaloma goto watta dum wadi balde seda chagal ko dewtere sariya keso le lam hakundere o jabanale leedi mali ni fedde centene won sariyaji di waiti de dewtere ne ngako wodani junnugol lam hakundere o wi gouvernement leedi mali ni hala ko yidi ele ko malin kobe hawrido mudum le batoji modi pawi dido hedintingol leendi ko woni bande libbi jeegon yaade duubi joyi
gudlok jinatan no yidi alkamsarande yidi ben e manibe golidal hakunde leede fadde makko yidde ben fedde leedi ndi humaninde ben gahebgol golidji transition denno wakati joni mo de yidude gouvernement o e kanya ben kanko president leedi ndi president transition colonel Assimi Goita fande le kawru yidi ben kambe halnana en hulti wida na hani karwol wadde do gotum yala jukkoji dina imina do bibe leedi ndi kan non kanko gollo le journée ja sako hulti wide an han lam ko be transition be men ciubo sarti lato do sago kambe guldobe mali be denno hulti haldune le ben ka ben yewtere grand dialogue studio taman kedana ko me onedu fastango alcisse.
Je reviens toujours sur la nécessité.
Il fit toi hala anka kasen wide wajibi kina sarti lam hakunder o hala mudu hale e be kan haltande yimbe sarti mo malin ko be fu jabanta sarti mo malin ko be kanyo hore suboto de e kawral na fa hande hala kadu bantugol hore leedi mali wodan minani e halaji wide leedi mali de anandandi ni jabude lebi sapo e jeego min kam de mili lebi sapo e jeego lebi sapo e jetti na dubi didi kana wawi jabenede na farati ana hen sabe fedde cnt ne kanyo le dati yimbe ujinaji chapan jetti e joyi gonno be do batoji modi pawi do hedintingol leendi do windi tunne ana wawi latade sababu landi faahi di hunchana ka hore le fedde mom nodirta cadre de parti politique payato pelle godde e malin kobe woni ne mudum kasindinbe kanyum e du hede
besoin d'être écouté
sakrama toto hakla mo do kabal nyam banga bem am Facebook e Twitter ono teddade basiji ben sinuji hakunde ben malinkobe burkinankobe dum woni ben dum honno ben waddi dum naw muñal le jogola kebe ben de be dinti jeede le kerengol dum le ben karo imadra woni ko imrap fuddi beta ko projet keso le ludo kalti dal e dum ben jogola kulentreji ngudi le keri mali e burkina denno itu jawdi mudum woni fondation patrip kedana ko kumba fimi hebani e dufa tan umar bagulu e alcisse.
lami be fedde imrapnde kollitiwide ngodo hejo projet an yowi do sakkade basiji do gese kanye e gurti dembele fatoumata mahtraware njubino golleji ngodo hejo
ngara min jida yimbe be fu en joni keridi yella mi de keba limtade tidalaji modi lati sababu basiji kan satireji ngaw wara lata da wakati jure amendu honton dirde jamande yella e be keba nango dirde
konairi bangal leedi burkina fasondi be mbidun lati sababu so leedi e homo fu fami do hani hadude keri leydi ndi Soyan Maris le fedde interpice ne o gollata Burkina
e fu be pami jonka wiide ko woni de leydi Mali ndi fu Mali kobe je wondu de leydi Burkina fu Burkina be embe je nafa projet woni wattude joda so hala hakune yimbe
no dido golleji kan yubbinirede fedde ne no dirti imrap nde wadi dido imadraji le dubi didi e be gonno le réseaux sigaso kerul hakune Mali e Burkina Faso
imadraji larme Mali mbi to tisi tonna jukiti ka nonno bunandaji lati sababu yimbe le tembe yimbe chabande nayon iwi hennare sambiri dun egugol ko buri ben ugnero item den joyon yimbe le ben kuriji yaade nukuji badidi odo nuku o no ben dundu taykam dum won ko holti kanko ben Suleiman Ag Al Mahmoud de ben député kido ansongo e wi makko be do egube ben hasindini ko heewi bangal nyamduji e kanyudun chafaje kanko Suleiman Ag Mahmoud Al Mahmoud don ko hanni Imran Kilumay ke do fesango alsisi
ila kenye ebe ngondi wadde imadaraji len juni kero ngol fa yotto baleri wata guna kan do wata guna kala nyalo mo hande o so Allah muyi nuko o repetite ko wadan adadu yimbe le igube iwde jonde mu en be kam anda hono foti be barta imi be aran yaade Niger be kan yotto galle temdere galle malhemere galle teme nay debe sapo kan yu enka ane gawudo bubal gongal kewngal yimbe yu dede yimbe le igi iwde le mudum le commune o so wari jodi le chef lieu commune o sabi do won do de woni wobbe du ana yara nukule to dakorde soldats enbe woni be fuka adad mabbe ana wara galle temede jeenay galle debbe sappo ande alan warde talataare chakur maro 50 nabbi fa yutike unay jeddi sefa tisiddo kenye warde hande unay jeenay sefa do yeyirse julabe kanyu endu yurmata ko jamande wajibe juudi yogabe yaya dabaji mu en tati fa heba chakur 50 maro
rizo muti mbien na jogi gure njaro mbien ugnere temre jetti chapan jetti e jenay bi di tumbotu yu mbien ugnere temre di chapan e jagum di do jatiji di mbien to ngana tonga e le mbien dewtere mo yaltini dewtere humaninde mbien amiri gure gelle e ko nandi mudi kan dede en mo yaltini association cri 2002 den de do tonga de docteur tama ministre ko ni do yawtago lenidi mbien yaltini nafakaaji mbien e kasine dun kambe mbien amiri en le mutangul hore e kabaru ben kasindine leydi ndi kango docteur Abdoulaye Sall won ko hali do mudum kango hore jo cri 2002 won ko hanni Mariam Koulibaly kada na fostango alsisi
qui parle de prévention
kallo hala sakade basi fu halan tafon hono watte fati basi o yuta kase min kamid e miidi du won dabare ko min kani tawtande ci dala o tafu wajibi kina in madaraji wade li gelle de fu bangal mu sabi hipa gol gol min nanta hala mu dum wakati fu gelle de woni kipetede so min ju ini to neddo ngado jodo hala hakune jamande yelana hum pintina dum ana martina dum kumpa fabe nangondira e golle golle jam mi de miidi ko tawtete de leedi ni bangal janko hebeti so min jibe hedintinde demokrasi leydi ni wajibi kina min hedintina jandele leydi so mi jibe hedintinde margal lobbal magal demokrasi leydi ni wajibi kina min hedintina margal ni gelle de ta fayato le dede
kulkuru la wodiri bamako kiloji chapan e jagam yo mbena reason do bo mali nirna na tidi do non nuko hebde restaurant ngaji kambe ardibe restaurant ngaji sede ngon ton din le ngalunde holti wiide men lumo o wel afrika o do wattu kortal fagna jimbe le mben gonbe le ngalunde na hasindi nyamduji kaba samar men sa mudu kambe jobe men bilti sanit do wattuji di kedana ko kam kedana nelo amen to kulkuru tun asatu kanti hebani do fasan Umar Wagul Alsisi
miden nokkuno dirtedo kuli koroba le datongol fusa nangi dum restaurant ngaji tati tan jetta ton dum du sodobe jottata ko ton non sottobe ido wotlaji kulli tiri wide kedde mo kanko Drissa Keita yo gote sottobe
so mi bami yimbe ngombe kuli korobe ko hewe mu en fu fonctionnaire en kollobe bamako timode yontere fu be jaham bamako lumo wala kuli korodo dum chat woni sababu ti talao yimbe be ngala bawde dum talka ko ana tampini jamande do san
wobe le ngalurende kali kolati sababu mudum so wobbe kolliti wiide ande woni ko be ngala wobbe du kolliti be jurmindirta ko le ngalurende
wodan nukule to nyanduji kan ko nande mudum hebete kuli korodo koro do ana tiidi sanne sabe kuli koro ana batti sanne bamako min gala nokku fuu to yimbe waawi ñande no inde modum waawi indeere kuli koro do restaurant ngaaji ko woni kuli to ñanduuji mo inde marché ta do sanne ko hee fuu bamako yaata so somo ñanduuji ma yoga e du do ka moƴƴa
ka yoga e ciotop ido wottilaaji be mbi de do yambere moonde ko wonte wadde ton ko noddata festival ko ebe gikkini gikke lobbo yalla golliji mabbe dana mbaylito ka do e tawede fuu be mbi ima daraja kan fiyede ko nayri bangal yirwinde ngallure kulli koronde do ko assetu kanti hebini sijo tamani
do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Bangal kabaro yamman lekir rujito mbiyan yoro so hultama wiide nyantogu sima beedi choggu mbiyan beedi ke nder no ton gondodo nyaaji nogay hande mbiyan lewdi abidu ndu hande melna yottike beedurike unyaaji didi nder no ton o unyaaji nogay e didi gado mbiyan beedar ndi se wi kambe julabe yo sabi ti Allah fa mo sidaw fawido leedi malindi to buram tun wultam wiide mbiyan composition ngaji premier trimestre de hitande 2022 les second cycle mbenna plateau buram plateau kam buram en mbenna jaltike weli jonki kambe ardibe jande be wulti wiide temedoro chapan jo jangi sukabe lukoy fu mbenna ane mabbe ben temedo jeegom e didon li temedoro mbenn surbabe hebi ko buri ko warata sappo e jetti e ko fawi kanyi sappo e ko fawi den no kanko ho radio keso kap o mbenna darnudo ko nuko o weltange san dido ben dido golleji di totti don ngenaari kambe ardibe taton e class uji 7e yaade 9e tim nan kabaru dido bafla biddo holla wiide mi karta jobal ziyara jakaba ben fuddi 23 fevrier 2020 ben hikka lede 13 ben badide nuku amen kawruti hen e li ngaldo e li odo ben ngari ngaldo kawtal baldi tati denno mo jande alwana wadete e mudun fanda mudu de wi kambe landinibe yo hewtagul jam e dowral leddi mali bangi goddo dun be puddo njube puddan maadi ben jangnirde monde mo class uji di tati ben der do jangnirde iwan gila ben premier année yati fa di jottoto fa ben premier année university perwani fa yotade university ndano iti jawdi mudun woni kambe tanirabe El Hadj Salim Soare ben kanko ben modo jakaba sagrabe timta kabar yamen misama sarfumta do bembal am 3w.2 tam ko ormar nodun viamu 3321 do sar yotre meden magazine sido tamani yotere meden sukabe magazine hande ay wi dum ben yite mu nangi nokku egube gonbe to falaja ton kalifa guika wonke benen keddal ko warta ko yo enkire jam
yotere sukabe malfu
gila e fudode kabaru kasara o to nokku kambe egube falaje be jo en anyaaji lubbe ngadi juude en jiba sukabe gonbe tobe tottama ko heewi keddana cemmo ko traworir goto yimbe la gullirde yirwere
a 655
imbara tamen jeego mo fodo en joy yimbe la gonbe hakku mabbe kebbe torra ana wodi dum sukabe temede nayo cappan joy en jeego mo jugube hakku hitande e dubi 12 nyande noko e go lewru ndu yiti nangi nokku o sa mudu yimbe la hobbe ngadi fabaaji do fuf bangal kadde sukabe fedde wo ga wardi jati kadle kewde sukabe ngadi dum jewtagol bangal tel sukabe
Allah ndo des enfants d'abord
joni won cilol dudo hol yitina nanga nokku d'accordé e gubbe be do sukabe dulube kuteji kabaru yite ngidi jati torramudo denno yilama be yobbe ngatene hakkilo dido wattuji tidudidi
bangal de gal bangal wulde duru dubi torrimendo grignamen fu boni wala fu yaltime gal dubi ngal dubra hees wala fu yaltime burum boni dara jur bol wala fu may joyi
dokal hebangal wakkat juno e tawde fuf gullirde humande yirwere jamare ultiwide fabajina hasindina fahande kedana ce mako traworri gollawoli gullirnde
yade
patna ultibe anya fabade ka min jabe tafu kureji naga enne mursibe kala ko jugine bangal suwabe kay nyamduji ko boy hasindinaade won fedde tutido min hakke tonno fecere maro nabam e kosam so gon halem non kasindina faba fahande on jottobe hebe ultiwide ko buri kay yo hebande dabare rutu be do egube yalla be hisa e hon dido bonandaji
yewtere sugabe man fu wonno